Hola Msizwana, hola Msizwana, what a great show baba. Topic yakho namhlanje baba, hey, i very deep, ijulile. Yazi ntina ngo mina I've been married for almost 25 years now. Ngihlala nomama abantwana bami. And then into engayisho nje kuphela ukuthi yazi uma kunemali endlini, kuna yonke into, akune happiness angifuni ukutshela mani. Especially umama esekhaya uma abamba ikhadi. Yazi nokuthi kuphuma malini, kungena malini, angiyakutshela yonke into i-right ba. But once imali engathi iyashoda ekhaya ayisangeni, angiyakutshela baba, ilazi into zimosheka khona. Elias Lighthembisa, siyabonga baba, great show.